nyurinji jatuli fe abazo kusanyu kirako tulabiabesigwa mu Yesu bibafura webale okukumikiriza
I'm a